baby come, come baby come, come baby, come baby, come baby come, come baby come, come baby come, come baby, come baby, come my own way. Oh, my wife, welcome for the session. Gonna muse me now, welcome baby again. Oh, my wife, ni fiche tu kwapa, unirishe minofu, unirudishe utoto. Sijawahi kupigana kisa mapenzi, ila kwa huyu atashona mtu nyuzi. Bora mi uniuzi kuriko huyu lazizi, ukimletea makuzi nitaua. Yama niko tabani, niko tabani mwezenu, wanangu niko mabani, niko mabani mwanenu. Mizimu ya babu inilinde, wasinipo kwenye mana mi mnyonge. Itafusi gani nyumba ni mjenge, tapiga magoti baby chone chone, chone chone baby asiende. Nitamkoreza ili anipende, harua harua baby tende tende. Nitampa bata mini rema kane, nasikia utamu, nasikia raha. Unavyo nipa mapenzi ukiniacha nitadata hivyo, nadhani nitakata roho. We dada umeniteka moyo, akili yote ipo kwako. Na unajua mimi siwezi kusurvive bila wewe mpenzi. Menikamata kuishi sitaweza aslay bila uwepo wako. Kwani umenishika baby bala mistaki, umeniweza baby bala mistaki. Mwana umefuruga, mwana unajua kiuno kukikoroga. My baby oh, unanipa uoga, unavyopenda uwa, unavyopenda na boga. I need you, I need you, staki kupoteza utamu uu. I know you love me, I love you too. Yani tufe tuzi kwa wote, unavyo nipa mapenzu kiniacha nitadata hivi. Nadhani nitakata, we dada menitega moyo, akiri yote ipo kwako. Na unajua mimi siwezi kusurvive bila wewe mpenzi. Menikamata kuishi sitaweza aslay bila uwepo wako. Kwani umenishika baby bala mistaki, umeniweka.